Oh my God.
I call me Flick Bow. I know that I'm really stubborn, but my feelings for you, my feelings for you are true. Yeah, me. Na kama kukosana mi chanzo. Hey, but my feelings for you, my feelings for you are true, baby. Yeah. See you now, kumbali na mina safa. I'm going crazy over you, just come faster. Na moyo wangu ni wako bae, wendo nataka. Tell me you love me, tell me you love me. Najuliza maswali, we utaweza kubaki na mimi na kisirani changu, utaweza. Najuliza, utaweza kubaki na mimi na kisirani changu, utaweza. Just tell me you love me too. Some say love is blind, what I say, loving out a popote. Moyo wangu mama ni wako, chukua. Na kama ni makosa, rudisha moyo nyuma. Moyo wangu mama ni wako, chukua. Najua najifanyaga soja, kija niacha itaniuma. I'm just writing this song for you, girl. Najuliza maswali, we utaweza kubaki na mimi na kisirani changu.